baphazamise, mbone baphazamise. Afananeke Nike boy. Ay. Iphuthi masebunjene kanjalo kanjalo kanjalo. Nama bayamkhona. Ay. Amakamekeleni mike. Kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Nenjani kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Ngithi check check. Yes angizoni namahimba. Ay ustedele mphethi zinji kelekete. Ay zihle cut cut sesi zinja wena fast fast. Ay nabo mankini babheke zona zihle tap tap angadongiswa. Ngithi check check. Yes angizoni namahimba. Ay ustedele mphethi zinji kelekete. Ay zihle cut cut sesi zinja wena fast fast. Ay nabo mankini babheke zona zihle tap. Sepitini, nice check, check. Yes, I'm zoning the machine. Hey, ustedele, mphethi zinji kelekete.
Siyachubeka.
Sithi cut, cut, sesi zinja wena fast, fast. Nabo mangini, babheke zona zithi sep.
Emanumelani,
dulo. Kanjalo, 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 kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo. Ay, ay, una kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo. Kanjalo,
ay, royal. Ay, man, hey.
Kanjalo, 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 kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo. Kanjalo, kanjalo, kanjalo.
Asami, angandawiko.
Kanjalo, 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 kanjalo.
Kanjalo,
kanjalo, kanjalo, kanjalo.
Kanjalo, man.
Kanjalo, kanjalo, kanjalo.
Ay, kanjalo, kanjalo, kanjalo. Kanjalo,
kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, k
dele mpetsi zinji kelegefe zizi cut cut seshi zinja wena fast fast nabumankini babheke zona zizi tep tep izini athi check check yezang zoni nama him him dele mpetsi zinji kelegefe
eqhubeka manje
zizi cut cut seshi zinja wena fast fast nabumankini babheke zona zizi